KB auf Muzungu wa Fip. Chikondi tazona pano chalo chima vuta kubeza. Venango bati gwiri la koma yo chisobeleza. Alema diyonsa kungo ni chuchis. Alabu yanga kungo ni pubis. One day uzaka ni chimwis. Why won't you grow, you are too childish. Umani pangi sama GP, yeah mani pasa ma BP. Umakundo faula too much my boyfriend. Iwe kaleza mzelu ulisiki. I try to show you how much I love ya. I never wanna place anybody above ya. But the way you handle your brains is like ulipua. But that's so just trash cause I love you. So please grow up, I need you to grow. If you ain't got sense then I need you to go. Nakumona dion sensha kualala. Just that nalile kefya kwanga langawa. Lolesha the way I treat you baby. Na fide fya upuwa uchitanga te ufitita. It's gonna be a good lesson that I'll teach you baby. Inga te wakareke fya upuwa fide ya uchita. Chikondi chazona pano chalo chima kuta kubeza. Minangu bati kujiri la kuma yo uchisobeleza. Nale madionsa kungo ni chuchis. Nabu yanga kungo ni pubis. Why won't you grow? You are too childish. Baby, you are too childish. Why won't you grow? You are too childish. Kuyenda ninga yende ni kukonda che. Manje umakundo ni siya na vilonda che. Elo asembe nenze wina na misango za mamuna wina. Sembe ni makala ni kuponda che. Ulina mwai, ulina ine siku yale. Loo nifuna ni kuzilepo siku yale. Lodi onse ni makari pira. It's like ikajane tu maturity kama kutani pira. Masobira iwe ndiye vako. You only care di kakambani ambapo. Elo umakundo mverera anzako. Nizako nika kusie ukazive zako. Tieti nkuwe peula mpa pressure. One day fia kuwa single nkafiesha. Walimpanga spare wheel. Take me home mfulu kafengoli na pressure. Chikondi chazona pano chalo chima kuta kubeza. Minangu bati kujiri la kuma yo uchisobeleza. Nale madionse kungo ni chuchis. Nabu yanga kungo ni pubis. One day uzaka ni chimwis. Why won't you grow, you are too childish. Good music.